tusanga katebe tufa kubyebogera yadde timetable ndowooza kati olaba enkya bikole kujjukiza before late.
Abayaye balina bye bakala yokera ku love ebyo tebakala.
Kubukinze